dear brothers and sisters in
Bazalwane notate abathandekayo enkosini nonke ninanikhakamshelane nathi kolu papasho kwilizwe jikelele. Siyanibulisa ngokufudumeleyo eZurich, sininqwenelele iintsikelo ezityebileyo zikaThixo. Njengoba simamele ilizwe eli siya kuliva kolu sasazo lubonakalayo, kwaye siyayibulela inkosi uba sinalo eli thuba lokuba sive umzana uFrank ngokubonakalayo. Isikelelekani nonke egameni elihle lenkosi yethu uYesu Kristu. Yanga ngasikelela kulo mhla, yanga ngasixhobisa ngako konke esikudingayo, kwaye yanga angathi omeles nomzana uFrank okunjalo kumphefumlo umzimba nomoya. Nje lizwi lokuvula manifunde ncwadi ku-Isaya sahluko samashumi amahlanu nesihlanu umqolo wokuqala uya kumqolo weshumi elinanye. Isaya sahluko samashumi amahlanu nesihlanu umqolo wokuqala ukuya kumqolo weshumi elinanye. Wenani nonke nina ninxaniweyo, izani emanzini nabangenamali, izani thengani nidle, izani thengani iwayini namasi ningenani ningenamali. Yini na ukuba nilinganisele imali ngento engesonka nakuxelenga kwenu ngento engahluthisiyo? Phulaphulani kum ninyameke nidle okulungileyo, umphefumlo wenu uxhamle ukutyeba. Thobani iindlebe zenu nize kum, yivani uphile umphefumlo wenu. Ndenze umqophiso ongunaphakade nani iinceba zikaDavide ezinyanisekileyo. Yabona, ndimenze ingqina ezizweni, inganga nomwisi mthetho ezizweni. Uyabona, uya kubiza uhlanga ongalwaziyo, uhlanga olungakwaziyo wena lugidimele kuwe ngenxa kaYehova uThixo wakho, ngenxa yoyingcwele kaSirayeli kuba ekuhombisile. Funani uYehova esenokufunyanwa, mbizeni esekufuphi. Ongendawo makashiye indlela yakhe, indoda enobutshinga mayishiye iingcinga zayo ibuyele kuYehova, woba nemfesane kuyo ibuyele kuThixo wethu ngokuba woxolela ngokukhulu. Kuba iingcinga zam asizizo iingcinga zenu, neendlela zenu asizizo iindlela zam, utsho uYehova. Inene, njengokuba izulu liwuphakamele umhlaba, ngokunjalo iindlela zam ziziphakamele iindlela zenu, neengcinga zam ziziphakamele iingcinga zenu. Kuba njengokuba kusihla imvula nekhephu ezulwini ingabuyeli kulo, ingathanga unyakamise umhlaba uvunde, iwuhlumise uwenze untshule, imnike imbewu umhlwayele, imnike isonka odlayo.
So shall my word be.
Liyakuba njalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam, aliyikubuyela kum lilambatha lingakwenzanga endikuthandayo. lingakuphumelelisanga oko ndilithumela kuko.
Dear brothers and sisters,
bazalwane nodade abathandekayo, sondelani enkosini njengokuba isekufutshane. Mbizeni esenokufumaneka mfuneni. Bazalwane nodade abathandekayo, eli xesha lokugqibela sisenalo ubabalo lokuba sijike sijonge enkosini, kwaye uya kusikhathalela ngobabalo. Masibulele ukuba namhla kwakhona sinethuba loba sive ilizwi lakhe kwisiseko esilungileyo, kwayanga ilizwi njengoba kubhaliwe kumqolo weshumi elinanye uba ligqibe oko lithunywe ukuba likwenze. Silungisele umhlo omkhulu wokubuya kwakhe, asilungise ukuba sithatyathelwe ekhaya njengomtshakazi wakhe. Yanga inkosi ngakusebenza oku ngaphakathi kwethu sonke. Yanga ilizwi lakhe lingakhula ngokukhulu ngaphakathi kwethu lisimise silungile. Yanga inkosi ngasikelela isigokele kwimihlaba ethe yasibeka kuyo. Sonke siyazinikela phambi kwenkosi, kwaye singathanda ukuthandaza sonke. Bawethu osemazulwini othembekileyo, sikunika uzuko, imbeko nombulelo. Konke ukuthembeka kwakho nobabalo lwakho othe wasithwala ngalo ngayo yonke into esiyidingayo. Ewe, sithe samkela yonke into kuwe njengoba kubhale ku-Isaya. Asimelanga ukuba sisebenzise imali ekutyeni okugogomoya, kukutya okusanelisayo ngenyaniso. Nkosi, siyakubulela kwaye usenobabalo, kwaye usababiza baphuma bokugqibela, kwaye yanga elizwi lingakhonza ukuba abokugqibela baphume lisafumana indlela kuwe ukuba libe nobabalo kubo. Nkosi, umkhonzi wakho nanku ngommeleze ngomphefumlo, ngomzimba nangomoya, kwakhona kwakhona ngamandla akho, ngeentsikelo zakho nangayo yonke into ayidingayo. Nkosi, siyakucela ukuba usisikelele kulo mhla, kwaye siyakubulela ngako ngeentliziyo zethu zonke. Amen. Bazalwane nodade abathandekayo, nam ngokunjalo thanda ukunibulisa ngokufudumeleyo eZurich, kwaye ndinqwenele wonke umntu iintsikelelo ezityebileyo zikaThixo ngentliziyo yam yonke. Siyayibulela inkosi ngelizwi lentshayelelo eli umzana uShera sifundele lona. Sawubuyela kulo nje ngokukhawuleza, emva koko siqhubeke kwilizwi lokuziphila lethu ngokuqhubeka. Ndiyacela niqonde nonke kuba ngoku kumalunga nomyalezo obaluleke kakhulu malunga nesithuba sokugqibela sexesha phambi kokubuya kukaYesu Kristu. Ngoku kumalunga nabantu bakaThixo, ngako oko ndithetha ukuthi isihlwele esigqunywe ngegazi, onyana neentombi zikaThixo abayinyaniso abathe bamkela ubomi babo butsha obungunaphakade, kwaye abafuna ukuxhamla kulo uxhwili. Kuba oku kukuyo yonke le nto kungayo ukuba singaba namava ngolungiselelo lwethu kude kube ngumhla wokubuya kukaYesu Kristu. Kwaye njengokuba kubhaliwe, hleze omnye wenu afunyanwe eshiyelwe ngaphandle. Umyalezo wokugqibela kumele uvakaliswe ngokunyaniseka okukhulu, ngokuba kubhaliwe kuphela abo bazawube belungile bangena emsithweni lwavalwa ke ucango. Ngoko ke ngoku kungenyaniso kumalunga nabo babiziweyo baphuma kuyo yonke into engavumelaniyo noThixo nelizwi likaThixo. Kumalunga nokuba senze amava ethu osindiso, umntu ngam sibe namava ngenguquko nokuzalwa ngokutsha nokwenziwa kutsha nongcwaliso lwethu nokuvakala kuthi ngomoya oyingcwele. Kwaye sikholwe izithembiso zeli xesha, sibe nenxalenye ekuzalisekeni kwazo. Ilizwi lokuvula belinamandla kakhulu, bisele intshumayelo yonke. Masibuyele kwimiqolo emibini ungaya phaya. Sifunda kwabaseRoma isahluko sokuqala, umqolo wokuqala nowesibini. Isahluko sokuqala kwabaseRoma, umqolo wokuqala nowesibini. UPaulus, umkhonzi kaYesu Kristu, umpostile owabizwayo, wahlulelwa ukuvakalisa iindaba ezilungileyo zikaThixo ezathenjiswayo ngenxa engaphambili ngabo abaprofeti bakhe ezibhalweni ezingcwele. Eli lizwi lompostile livumelana kanye nelizwi lentshayelelo silivileyo. Asikholwa noba yintoni na. Sikholwa into uThixo ayithembisileyo waze wayizisa enyanisweni, umnqophiso omtsha, intlawulelo, inyaniso engcwele. Ngoko ke uvakaliso lwethu lubeke kwilizwi lesiprofeti nelobupostile kuphela, ngumnqophiso omdala nomnqophiso omtsha. Komdala zizithembiso, komtsha kukuzaliseka. Kwaye ngoku singaba nokuxhamla kwinto uThixo ayenzayo kweli xesha lakaloku nje. Ungaya phayana. Sifunda uIsaya isahluko samashumi amahlanu anesihlanu, umqolo wesithathu. Isaya isahluko samashumi amahlanu anesihlanu, umqolo wesithathu. Thobani iindlebe zenu nize kum, yivani uphile umphefumlo wenu, ndenze umnqophiso ongunaphakade nani, iinceba zikaDavide ezinyanisekileyo. Kunamandla kakhulu nje Inkosi ithetha kuwe nakum. Ithetha kuthi sonke. Zithobeni iindlebe zenu. Ngaba sizithoba kubani iindlebe zethu? Bonke bathoba iindlebe zabo kumabandla akudala nasemahlelweni. Bonke bazithoba iindlebe zabo kwinto efundiswayo phayana. Kodwa inkosi iyalela abayo abahlanguliweyo, iyabayalela, iyababanga, kwaye namhla sithi abo, wena nam, zithobeni iindlebe zenu. Ndiya kuthetha nani. Ndiya kuzalisekisa umnqophiso wobabalo endathi ndawenza kuDavid. Kodwa thobani iindlebe zenu. Ndiya kunika izithembiso ukuze ukholo lwenu lungabamba izithembiso zikaThixo njengeankile. Oh, bazalwane noodade, kumele kugxininiswe. Ngaphandle kwesithembiso akunakwenzeka nje. Inkolo nje eyenziwe ngumntu ngalo ukholo kukuphela apho sinothi sithobe iindlebe zethu enkosini, sive ilizwi lakhe, sikholwe izithembiso athe wasinika zona. U-Abraham emva kwawo konke ngumzekelo wethu wokuqala. UThixo wamnika isithembiso kwaye wasikholwa, wasibona sizaliseka. Thina siyimbewu yokomoya ka-Abraham, siyazikholwa izithembiso kwaye siya kuzibona zonke zizaliseka. Mayibongwe idunyiswe inkosi yethu. Ndiyacela ningalibali bazalwane noodade abathandekayo, itsho inkosi, zithobeni iindlebe zenu, nizithobele kum, hayi komnye umntu. Zithobeni iindlebe zenu kum, ndifuna ukuthetha nani. Ungaya phayana, sifunda ku-Isaya isahluko samashumi amahlanu anesihlanu umqolo weshumi elinanye. Isaya isahluko samashumi amahlanu anesihlanu umqolo weshumi elinanye. Liya kuba njalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam, aliyikubuyela kum lilambatha lingakwenzanga endikuthandayo, lingakuphumelelisanga oko ndilithumela kuko. Siyabulela kuye uThixo ophilileyo ngokucacela ngelizwi lakhe. Uthethile kwayilizwi lakhe lingathi ngokuqinisekileyo lingabuyeli kuye lilambatha oku kuthethwa nathi, kwaye kuya kugqiba kuthi oko alithume ukuba likwenze. Kwaye siyayibulela inkosi uThixo wethu ukuba kweli xesha xa amazwi amaninzi, nditsho namazwi enkolo avakalayo, thina sizithoba iindlebe zethu enkosini, siqaphele ukuba wenze umnqophiso nathi, wasinika izithembiso. kwaye ukuba uthetha ilizwi lakhe nathi kweli xesha, kwaye ilizwi liyawuvelisa kuwe nakum into uThixo athe wayiceba, into athe wanenjongo ngayo. Sifunde ngolo hlobo, iza kuba lolo hlobo. Malibongwe igama lenkosi. Ungaya phaya sifunda kwabaseRoma isahluko seshumi nesibini umqolo wokuqala. Ndiyanivuselela ngoko bazalwane ngeemfefe zikaThixo ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo elingcwele elikholekileyo kuThixo, inkonzo yenu ke leyo yasengqondweni. Noku kunjalo kuyinxalenye yakho bazalwane nodade, kanye ngendlela inkosi yethu yathi yazinikela ngokugqibeleleyo ngenxa yethu, yanikela umzimba wayo negazi layo ngenxa yethu. Bazalwane nodade, ngokunjalo kumele kwenzeke kuthi basibeke imizimba yethu ekubonakalisweni, ekuzibonakaliseni kuThixo ukusuka entloko yotsho ezinyaweni. Kungenjalo iindlebe zethu, imilomo yethu, izandla zethu, iinyawo zethu, kumele ukuba sizibeke ngokugqibeleleyo ekuzibonakaliseni kuThixo, inkonzo yethu yasengqondweni ke leyo kuThixo, ukuba uThixo aqhubeke ngolungiselo lwakhe ngathi njengebandla lakhe, enze ngathi oko athe wakumisela ukuba akwenze, kwaye oko athe wasithembisa. Kuko oku sithi haleluya. Ngoko sithi Nkosi ethandekayo, sinika wonke umphefumlo, umzimba nomoya ngowakho, uthe wasihlangula ngegazi lakho singabakho kweli xesha kude kube ngunaphakade. Sifunda kwabaseRoma sahluko seshumi nesibini umqolo wesibini. Kanjalo ningamilisi okweli phakade, manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu, ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo. Siyabulela kuyo inkosi ngalo ilizwi elibaluleke kanje, ngokuqinisekileyo liya entliziyweni zethu, lithetha nathi ngolungelwano olungcwelo engqondweni yethu, ecingeni kwethu, kubomi bethu bonke. Ukuze intando egqibeleleyo yonke kaThixo ingenziwa ngobomi bethu, njengoba sifundile okulungileyo, okwamkeleke kakuhle nentando egqibeleleyo kaThixo yenziwe kubomi bakho nakubomi bam, ukuze sithi ngenyaniso entliziyweni, makungabi eyam intando kodwa makwenzeke okwakho ukuthanda, hayi ngokuthanda kwam kodwa ngendlela othande ngayo, ukuba sithi ngenyaniso singamilisi okweliphakade. Ewe, sisehlabathini kodwa singamilisi okweli hlabathi. Yangu Thixo anganika inceba ukuba singadibanisa ukuvakaliso lwezithembiso zizukileyo nokholo nokuthobeka. Sithi, Nkosi ethandekayo, uthethile kum, ndiyamkela. Kwaye ndinesicelo lokuba intando yakho egqibeleleyo, eyamkelekileyo kakuhle, yenzeke ebomini bam. Ndisekuzibonakaliseni kuwe. Oh, siyambulela uThixo ngelizwi lakhe elihle elingcwele. Ungaya phaya. Sifunda kwabase-Efesi isahluko sesihlanu umqolo wokuqala nowesibini. Kwabase-Efesi isahluko sesihlanu umqolo wokuqala nowesibini. Ngoko yibani ngabaxelisa uThixo ngokwabantwana abazintanda. Nihambe eluthandweni kwanjengokuba naye uKristu wasithandayo wazinikela ngenxa yethu ukuba abe ngumnikelo nedini kuye uThixo ukuba abe livumba elimnandi. Nelizwe kunjalo liya enhlizweni bazalwane. Ukuzinikela okupheleleyo ngomoya, ngomphefumlo nomzimba. Eluthandweni lukaThixo, ekuthandeni ilizwi lakhe, ekuthandaneni. Ukuba siqhagamshelene noThixo ngothando, ngoko siqhagamshelene ngothando omnye nomnye kuthi. Kwaye uthando lukaThixo kumele luthululwe ebomini bethu ngaye uMoya Ongcwele. Ayiyongcinga nje, ngamava osindiso ukuba olu ala sivunyelwe ukuba sibe nawo, uba uthando lukaThixo luthululwe ezintliziyweni zethu ngoMoya Ongcwele. Ukuze sithande neentshaba zethu. Kodwa njengamalungu omzimba kaYesu Kristu, siqhagamshelene ngothando sonke. Ngokuba ngokwencwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumini nesibini kubhaliwe, sibhaptizelwe emzimbeni mnye ngothando lukaThixo, emoyeni omnye, kwaye singamalungu omzimba wakhe. Kwaye iNkosi ifuna ukuba nentsebenzo emzimbeni wayo. Kwaye ngenyaniso yenze ukugqiba ngathi, ukuze sisuke ekukholweni sifikelele ekuboneni xa iNkosi ibuya izothabatha abayo ekhaya. Ungaya phaya. Sifunda kwabaseFiliphi isahluko sesibini umqolo wesixhenxe nowesibhozo. KwabaseFiliphi isahluko sesibini umqolo wesixhenxe nowesibhozo. Usuke wazihluba wathabatha ubume bomkhonzi, enziwe wafana nabantu, wathi ngemo efunyenwe njengomntu, wazithoba waba ngolulamileyo, wathi awesa ekufeni, ukufa ke kwasemnqamlezweni. Siyabulela enkosini yethu. Bazalwane nodade abathandekayo, ukumkani wokumkani, inkosi yena oqala nogqibela ofanayo
humbled himself
uthe wazithoba
as a servant
njengomkhonzi
in human form
ngokobume bomntu ukuze azalisekise intando kaThixo ngamandla okugqitywa kwentlawulelo ngokuba yiyo yonke into engayo icebo losindiso loThixo lwethu umntu owawa uluntu olwawayo olafumaneka ekuweni lungabuyisela ukuze abantwana babantu babe ngabantwana bakaThixo ngalo uzalo ngokutsha sithe saba ngabantwana bakaThixo oko nje kuyamangalisa ukuba yena inkosi yethu umsindisi wathabatha ubume bomntu ukuze thina sithathe ubume bobungcwele kwa imvelo engcwele kaYesu Kristu ingatshilwa kuthi
oh
kwinkosi uThixo wethu mayibekho imibulelo yentlawulelo egqityiweyo esithe sabelana ngayo ngokupheleleyo ungaya phayana sifunda incwadi yokuqala kuPetros isahloko sokuqala umqolo wesine incwadi yokuqala kuPetros isahluko sokuqala umqolo weshumi elinesine ngokwabantwana bolulamo ningamilisi okwenkanuko zangaphambile ekungazini kwenu siyabulela kuyo inkosi kuthethwa nathi sonke abancinci nabadala abakhulu nabancinci ngokwabantwana bolulamo ndiyacela bazana nodada bathandekayo khumbulani ngoku ilizwi lentshayelelo thobani iindlebe zenu kum ndiza kuthetha nani ngoku inkosi iyathetha abantwana abathobelayo bakaThixo kwabakholwayo into ayithembisileyo apha kwesi sithuba abo bafunayo ukwenza intando yakhe yanga kungafumani ukuzaliseka kuthi sonke ukuba singabi saphila ngokwenkanuko zeli hlabathi kodwa sinikele ubomi bethu ngokugqibeleleyo kuThixo ukuze intobeko ibonakaliswe ebomini bethu yanga inkosi uThixo ingakunika oku kuni nonke nakum egameni likaYesu elingcwele ungaya phana sifunda kwabaseEfeso isahluko sesine inkolo yamashumi amabini anesibini namashumi amabini anesine yokuba nithi ngakwihambo yangaphambili nimlahle umntu omdala owonakaliswayo ngokweenkanuko zokulukuhla nihlaziywe ke kuwo umoya wengqiqo yenu nimambathe umntu omtsha othe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni nasebungcweleni benyaniso siyabulela kuThixo ophilileyo ukuba singaba namava ngako konke oku umntu ngamnye ukuba ukwenziwa kutsha okugqibeleleyo kuthabathe indawo kwaye kuba sithi ngenyaniso apho siqhagamshelana noThixo apha emhlabeni kwaye kuba imvelo engcwele nobomi ngatyhilwa ngenyaniso kuthi ngobabalo. Singabi kho ezinkanukeni zeli hlabathi, singabi lapha naphaya, kodwa sizinikele enkosini ngomoya, ngomphefumlo nomzimba. Kuyenzeka kwaye uyakwenza ebomini bethu, kukhona kwaye kuyakwenzeka. Ungaya phayana. Sifunda kumaHebhere isahluko sesibini umqolo weshumi neshumi nanye. Kuba bekumfanele lowo ezingenxa yakhe zonke izinto nezingaye zonke izinto ezo, ekubeni ezise oonyana abaninzi eluzukweni, ukuthi ayenze ngeentlungu igqibelele imbangi yosindiso lwabo. Kuba lo ungcwalisayo kwanabo bangcwaliswayo baphuma kumnye bonke, ekungenxa yelithuba engenazintloni ukubabiza ngokuthi ngabazalwana. Kuko oku sithi amen. Bazalwane noodade abathandekayo, ingaba nikhe namamela kuyinto ebifundiwe kwizibhalo ezingcwele? Ekushwangatheleni ukuba sinoba omnye omsindisi, kubhaliwe umoya ongcwele uya kugubungela, kuthethwa noMaria, loo nto izelwe nguwe iya kubizwa ukuba ngunyana kaThixo. Ngendlela enye umoya ongcwele uza phezu kwethu, kwaye ubomi obutsha obungcwele buyadalwa ngaphakathi kuthi, kwaye sizalwa ngokutsha kwithemba eliphilileyo. Kwaye siyayibulela iNkosi uThixo kuba ngenyaniso kuye kwaba yinyaniso ukuba umhlanguli nabahlanguliweyo banobawo omnye. Emva kovuko umsindisi unokuthi ndinyukela ndiya kubawo wam nakubawo wenu, kuThixo wam nakuThixo wenu. Ungowamazibulo kubazalwana abaninzi, sibekiwe kwimeko engcwele ngamandla entlawulelo egqityiweyo, kwaye sibulela iNkosi yethu kuba siyawuthi okufutshane sibe namava ngentlawulelo yomzimba wethu, sithatyathelwe phezulu ekubuyeni kukaKristu sibe nomsindisi. Oh, uThixo anisikelele nonke, yanga ngasikela sonke ngobutyebi bobabalo lwakhe. Ungaya phaya. Sifunda kumaGalati sahluko sesine umqolo wesihlanu. KumaGalati sahluko sesine umqolo wesihlanu. Ukuze abakhulule ngokubathenga abaphantsi komthetho, ukuze sikuzuze ukwenziwa onyana. Siyabulela enkosini. Sithe samkela ukwenziwa onyana. Umhlanguli wethu wahlangula uSirayeli abantu bakhe bomnqophiso, wahlangula bonke ababeza ukuba ngabakhe kwihlabathi lonke liphela. Uthe wasinika ubunyana ukuze sibe ngoonyana neentombi zikaThixo. Sithandaze sithi, Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Inyaniso engcwele kwaye amava esithi sibe nawo kude kube selugqulweni, kodwa ngoku yonke into iNkosi ithembisile yaze yasinika iza kuba yinyaniso engcwele ngaphakathi kwethu, ngathi kude kuyokuba kuguqulelwa komzimba wethu ekubuyeni kukaYesu Kristu iNkosi yethu. Ungaya phaya. Sifunda kwabaseRoma isahluko sesibhozo umqolo weshumini nesine. KwabaseRoma isahluko sesibhozo umqolo weshumini nesine. Kuba bonke abakhokelwa ngumoya kaThixo bangoonyana bakaThixo abo. Kwakhona singathi kuphela amen. Bazalwane noodade abathandekayo, bonke amaKrestu ngubani okhokelwa ngumoya kaThixo kweli xesha? Sonke siyazi ukuba ilizwi likaThixo lingcwele, lidliswa ubomi ngomoya kaThixo, lanikwa abaprofeti, emva koko nakubapostile. Sonke siyazi ukuba ibandla lomnqophiso omtsha liqale ngokuthululwa komoya oyingcwele kumhla wePentecost. Kwaye nokuba usukela kwelaa xesha umoya kaThixo okusebenza kwibandla likaYesu Kristu ukuze izipho zomoya, iziqhamo zomoya, ukuba ukukhokela komoya oyingcwele zibonakaliswe kumakholwa ayinyaniso, umoya kaThixo usikhokela kuyo yonke inyaniso. Kwaye ilizwi likaThixo liyinyaniso. Ngoku sibuyele kwilizwi lentshayelelo. Itsho iNkosi, zithobeni iindlebe zenu, ndiya kuthetha nani, ndiya kwenza umnqophiso nani. Ilizwi eliphuma emlonyeni wam alibuyeli kum lilambatha lingakwenzanga. Ngokuza ilizwi elikhulu lingakwenzanga endikuthandayo, lingakuphumelelisanga oko ndilithumela kuko. Haleluya. Ndiyanibuza, ingaba likhona ilizwi kwindalo elabuya lilambatha? Okanye ingaba yonke into yenzeka ngendlela iNkosi uThixo yathi kwakwenzeka ngalo, apho yathi makubekho ukukhanya, kwabakho ukukhanya? Iya kuyo yonke ingxelo yendalo, apho wakuthethayo kwenzeka, yayiyinyaniso. Ngokunjalo yonke into uThixo asithembisileyo iba inyaniso engcwele. Kukholwa uThixo ngokwakhe wathabatha inxaxheba ngako, wazifunga ngokwakhe kuba zonke izithembiso zingu ewe zingu amen. Ditsho isithembiso esoba uThixo awuthumela umprofeti phambi kwemini enkulu yoyikekayo yenkosi, apho ilanga lijika liba mnyama liba ligazi, inyanga ijika ibe ligazi phambi komhla omkhulu uba ufike, kukhona isithembiso sokuthumela umprofeti onjengo-Eliya. Kwaye nonke niyazazi izibhalo kumnqophiso omdala nomtsha, nokuba kukumalaki noba kumatewu isahluko seshumi nesixhenxe, zonke ezo zibhalo sinezithembiso. Kwaye kwakuzokwenzekani yonke into yayizobuyisela kwindawo yayo eluqobo, ibandla likaThixo ophilileyo. Kwaye bonke abathi ngoku bathoba iindlebe zabo kuThixo bayazikholwa izithembiso. Lo ungazikholwayo izithembiso zeli xesha akazithobanga iindlebe zakhe kuThixo. Uya kuhamba ngokwesazela sakhe njengoba besenza kude kube ngoku. Kodwa iNkosi ithi ku nakum, zithobeni iindlebe zenu. Ngokunjalo malunga nesithembiso kweli xesha lethu, kuba phambi kokubuya kaYesu Kristu yonke into iza kubuyisela, yonke into iyawubuyiselwa kulungelelwano, yonke imfundiso, yonke njengoba kwakunjalo ekuqaleni kumele kube njalo esiphelweni. Imfundiso, indlela yokwenza malunga nobunye bobuThixo, malunga nobhaptizo, malunga nesidlo senkosi sangokuhlwa, malunga nokwaziwa kwixa elingaphambili, malunga nokuwa, malunga nentlawulelo, yonke into, kwakhona yonke into ivakalisiwe kuthi. Zange kwabakho isithuba kwiminyaka engamawaka amabini omnqophiso omtsha apho yonke into ngenyaniso yonke into ithe yatyhilwa ngokucoseleleyo. Singenile kwingcwele kangcwele, ityeya yomnqophiso ivuliwe, ilizwi lityhiliwe, kwaye yonke into ibuyiselwe kwindawo yayo eluqobo. Kwaye ngokuqinisekileyo nje ukuba kufundiwe, ngaphandle ukuba likuphumelelise oko ndikuthandayo, haleluya, madunyiswe uThixo wethu, oko kubonakala kungenokwenzeka kuthi kunokwenzeka kuThixo. Kodwa ngokuza inqaku elibalulekileyo kuphela ukuba wena nam sinokholwa ngeentliziyo zethu into uThixo ayithembisileyo kweli xesha. UThixo angayizisa kuwe nakum, unokuyizisa kwaye uya kuyizisa. Malidunyiswe igama lakhe elimangalisayo. Hayi kuphela sinomyalezo olungisela ukubuya kwesibini kukaKristu, kodwa konke okumele kwenzeke ngaphambili kuthe kwavakaliswa. Kwaye bonke abanendlebe yokuva njengoba kubhaliwe kwisityhilelo sahluko sesibini nesesithathu amatyeli asixhenxe. Lo unendlebe yokuva makayive into umoya ayithethayo kuwo amabandla. Lilizwi eli likumnqophiso omtsha likuthethwa nathi njengebandla lenkosi kwaye sele livalisiwe nakumnqophiso omdala. Nabani onendlebe zithobeni iindlebe zenu. YanguThixo anikuba bani kwaye ngakoko sifikele ekuvaleni namhla kwaye kwakhona sidinga wonke umntu kwilizwe lonke jikelele. Siyambulisa sibulela inkosi uThixo othe wathumela umyalezo wakhe othe wasikela umzana uBranham ngendlela ekhethekileyo wangqinela ilizwi lakhe ngako oko kweli xesha kwesi sithuba kuthe kwabekwa phezu kwesiphatho sesibane kwavakaliswa kulo lonke ilizwe. Bazalwane noodade, ndijonga emva kwiminyaka emininzi sukela umzana uBranham waye ekhaya kwaye ngoku okanye ngamazwe ayi-170 endithe ndaya ndawushumayela kuwo. Kuyo yonke le minyaka, kwiminyaka engamashumi amahlanu anesihlanu ndisiya ndibuya, ndisiya e-airport kwindawo yenqwelomoya ndiphinde ndibuye, ndihamba-hamba ngalo lonke ixesha kwilizwe lonke jikelele ndivakalisa into uThixo asithembise yona. Kwaye kanye ngendlela umzana uBranham awuzalise ngayo umyalelo wakhe, nam ngokunjalo ndiwuzalisile umyalelo inkosi endiyalile ngawo. Mandikugxinise oko kwakhona, ngalo lonke ixesha ndiyafunda into inkosi exele umzana uBranham nge-11 kaJuni ngo-1933 oko kungena kum ngokunzulu kwaye kwathabatha uThixo kuyo yonke le minyaka ukuba ivumele umyalezo wokugqibela uba ufikele kwilizwe lonke jikelele emhlabeni. Kwaye ndiyavuya xa ebekugxininisa ekubizweni kwakhe kunjani, hayi kuba mna kodwa ngumyalezo oya kulungiselela ukuza kwesibini kaKristu. Kwaye ngoku bonke baqhagamshelene kuwo wonke amazwe kuwo zonke iilwimi bonke bava umyalezo wokugqibela phambi kokuza kukaYesu Kristu. Kwaye ndiyanibuza bazalwane noodada abathandekayo, thathani ilizwi lentshayelelo nilifunde kwakhona, funda namanye amazwi kwaye lonke ilizwi lingagqiba kuwo wonke umntu into ebelithunywe ukuba liyenze, lingabuyi lilambatha nakubani na. Kodwa livelise into inkosi eyithembisileyo, ukutsho ukuba intando yakhe elungileyo eyamkelekileyo egqibeleyo kaThixo ingamkeleka kubomi bethu thina njengabantwana abathobekileyo bakaThixo bangathi babe namava ngolungiselo lwethu, lungisela umhlo omkhulu wokubuya kwakhe. Yanga bonke abazalwane abalungiselayo kuzo zonke izizwe neelwimi bangasikeleleka bagqithise ukutya okukokomoya, kuba umntu ngokunjalo nathi asiphili ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Kubandakanya lonke ilizwi esilivileyo namhla. Siyabulela kuThixo ngelizwi lakhe elihle, elingcwele, nangokuthetha nathi namhla. Kwa ilizwi lakhe litsha kwaye liphilile, linyaniswa namhla ngendlela elaliyiyo ngelaa thuba wayelithetha. Kwaye ujongile njengoba wathembisa konke kuzawuzaliseka ngathi. Mayidunyiswe inkosi yethu uThixo wethu egameni likaYesu elingcwele. Haleluya, amen. Kwakhona, amen.